macho yetu ya kutana hapo mbona nikikugeukia nawe wageukia kwako mbona inanitosha hii lugha ya macho. If you don't care basi minifute hii tatu baby. Bari ya macho ifilisiduka sijiwezi wahi moshi moto ujalifuka. Ukiona pilau imeiva chini kuna makoko, usidharau maji machafu na yozima moto. Madevu kona ulisema namba yauna mara unasomana yeah. Baby, bari ya macho ifilisiduka sijiwezi wahi moshi moto ujalifuka.